moyoni wako niliza. Oh baby, hata nkigiza naisha kucheka, cheka jinsi moyo ulivoteka. Labda itoke miujiza kama iwe japanga. Jesus, since I ever met you, them say I look so much you, baby. Watameza, watatema, watabeza, watasema. Ojua, likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know. Tabia za konsha zipima. Hizi sifa hape wagwi mtu angali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful, baby. Wendo menitoa kwa mabonde na milima. Acha ni kupe sifa za kwengali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful. Watameza, watatema, watabeza, watasema. Ojua, likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.